So Brother Ludo, pray for us.
Haya, tuamini tuombe. Baba wetu wa mbinguni, Mungu uliyezifanya mbingu na inchi na vyote vilivyomo, sisi wanadamu tukiwa moja viumbe vyako, Baba tunakushukuru kwa upendo umetupenda na huruma zako kwetu, ya kwamba leo hii tunaishi na leo hii tunaweza kukaa chini na kujifunza kwako. Tunaomba Bwana utusamehe dhambi zetu sisi watendao dhambi. Bwana, unapotufunza asubuhi hii, tunaomba Roho Mtakatifu upate nafasi ya kuweza kuyaharakisha maneno haya mioyoni mwetu, ili tukaweze kufikia toba na kuweza kukamilishwa na kufanywa wana wa Mungu. Ni katika jina la Yesu tumeomba. Amen.
The Lord will provide. 1, 2, 3, begin. So let's review them now. Question 76. What kind of death did Christ die?
Christ experienced the painful and shameful death of the cross.
Na Kiswahili?
Je, Kristo alikufa kifo cha aina gani?
Kristo alipata kifo chungu cha aibu na msalaba.
Who be saved.
Only those who repent of sin and believe in Christ will be saved.
Kiswahili?
Nani ataokolewa?
Ni wale tumanao tukutambi na kutamini Kristo ndio watakaokolewa.
Question 78. What is it to repent?
Repentance is one sorrow for sin, leading one to death and protect it because it is the blessing of God.
Kiswahili.
So, nini kutubu?
Kutubu inahusisha huzuni kwa ajili ya dhambi
na kusababisha mtu kuitukia na kuiacha kwa sababu haimpendezi Mungu.
Question 79. What is it to believe in Christ?
A person believes who knows that he only hopes in Christ and has salvation.
Ni nini kumwamini Yesu Kristo?
Mungu anaamini na anaelewa kuwa tumaini lake pekee ni Kristo na anamwamini Yesu Kristo peke yake kwa wokovu.
And question 80. How were godly persons saved before the coming of Christ?
They believed in the Savior to come.
Again, how were godly persons saved before the coming of Christ?
They believed in the Savior to come.
Watu wacha Mungu waliokolewaje kabla ya kuja kwake Kristo?
Waliamini katika mwokozi atakayekuja.
Tena, je, watu wacha Mungu waliokolewaje kabla ya kuja kwa Kristo?
Waliamini katika mwokozi atakayekuja.
Yes, very good. So, the same faith that saved believers before the coming of Christ is the same faith that saves believers after the coming of Christ.
Ile imani ambayo iliokoa wale watu waliokuweko kabla ya Kristo ndio imani inayookoa watu ambao wako sasa hivi baada ya Kristo.
When Adam and Eve first fell from grace, when they first chose to sin against God.
Wakati Adamu na Hawa walitoka kwa imani, walipoamua kuacha kumwazi Mungu,
God would have been just to kill both of them on the spot, and that would have been the end of the human race.
Mungu angelikuwa haki kuangamiza na watoke katika ulimwengu, na hiyo ingekuwa kwamba ndio mwisho wa wanadamu.
But instead, God chose to show them grace.
Lakini naye Mungu aliamua kuwaonyesha neema.
And he told them of a savior that was to come.
Na kawaonyesha mwokozi atakayekuja.
In fact, he told Satan of this savior that was to come in the presence of Adam and Eve.
Hata akamwambia Shetani kuhusu huyu mwokozi atakayekuja mbele ya Adamu na Hawa.
In Genesis 3:15, God spoke of the seed of the woman, that is a child of the woman that was to crush the serpent's head.
Na katika sura ya 3 aya 15 ya Mwanzo, Mungu anazungumzia kuhusu mbegu ile ambayo itakuja kummaliza adui ama kumshaga-shaga adui.
That was the first prophecy that God gave of the Christ who was to come.
Huo ndio unabii wa kwanza ambao Mungu alipeana kumhusu Kristo atakayekuja.
And God further revealed more information about that Christ, that Messiah, which was to come all throughout the Old Testament.
Na Mungu akaendelea kufunua mambo kuhusu Kristo atakayekuja katika agano la kale lote.
And then Christ did in fact come, Emmanuel, God with us.
Na baadaye Kristo kweli akakuja, Emmanuel, Mungu pamoja nasi.
dogs really want to disturb today. Okay. So, Christ did in fact come. That is Emmanuel, God with us.
Na kweli Mungu Kristo akakuja ambaye ni Emanueli, Mungu pamoja nasi.
And the Gospels, that is Matthew, Mark, Luke and John, explain to us what God wanted us to know about what Christ did and who Christ was.
Na Injili ambayo ni Mathayo, Marko, Luka na Yohana, zinazungumzia kuhusu kile ambacho Mungu alitaka kudhihirika ndani ya Kristo ili aweze kutuokoa.
And the rest of the New Testament gives us more commentary or more explanations about all of those things.
Na Agano Jipya yote inatupatia maelezo kuhusu mambo hayo yote.
So what we come to understand is that God's plan all along from all eternity past before he even created.
Sasa chenye tunaelewa ni kwamba Mungu tangu ulimwengu haujaumbwa alikuwa na mpangilio na huo mpangilio unaanza kuonekana.
God's plan was to save a chosen people.
Na mpango wake ulikuwa ni kuokoa wale aliohesabiwa
through faith in the works of Jesus Christ.
Kupitia imani katika matendo ya Kristo Yesu.
And it has always been that one faith that saves.
Na imekuwa tu ni hiyo imani moja ambayo huokoa.
For the Old Testament believer, it was faith in the Messiah who was to come.
Katika agano la kale ilikuwa ni Masihi atakaye kuja.
In our time, it is by faith in the Messiah who did in fact come.
Na katika siku zetu ni katika imani ile ndani ya Masihi aliyekuja.
But salvation has always come by faith in the Messiah, that is Jesus Christ.
Kwa hivyo wokovu kila mara umekuja katika imani ndani ya Yesu Kristo aliye Masihi.
Now let's read our text, that is Galatians chapter 1 and verse 11 through 24.
Sasa turudi katika somo letu katika Wagalatia katika sura ya
24
ya katika sura ya moja ya kwanza mstari wa 11 hadi 24.
Okay, this is the word of the Lord. For I would have you know, brethren, that the gospel which was preached by me is not according to man. For I neither received it from man, nor was I taught it, but I received it through a revelation of Jesus Christ. For you have heard of my former manner of life in Judaism, how I used to persecute the church of God beyond measure and tried to destroy it. And I was advancing in Judaism beyond many of my contemporaries among my countrymen, being more extremely zealous for my ancestral traditions. But when God, who had set me apart, even from my mother's womb, and called me through His grace, was pleased to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately consult with flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to those who were apostles before me, but I went away to Arabia and returned once more to Damascus. Then 3 years later, I went up to Jerusalem to become acquainted with Cephas and stayed with him 15 days. But I did not see any other of the apostles except James, the Lord's brother. Now, in what I am writing to you, I assure you before God that I am not lying. Then I went into the regions of Syria and Cilicia. I was still unknown by sight to the churches of Judea, which were in Christ. But only they kept hearing, He who once persecuted us is now preaching the faith which he once tried to destroy. And they were glorifying God because of me.
Kwa maana ndugu zangu, injili hiyo niliyowahubiri na wajulisha ya kuwa sio ya namna ya kibinadamu. Kwa kuwa sikuipokea kwa mwanadamu wala sikufundishwa na mwanadamu, bali kwa ufunuo wa Yesu Kristo. Maana mmesikia habari za mwenendo wangu zamani katika dini ya Kiyahudi, kwamba niliudhi kanisa la Mungu kupita kiasi, nikaliharibu. Nami endelea katika dini ya Kiyahudi kuliko wengi waliohirimu zangu katika kabila yangu, nikajitahidi sana katika kuyashika mapokeo ya baba zangu. 15. Lakini Mungu aliyenitenga tangu tumboni mwa mama yangu akaniita kwa neema yake, alipoona vema kumdhihirisha mwanawe ndani yangu ili niwahubiri mataifa habari zake, mara sikufanya shauri na watu wenye mwili na damu, wala sikupanda kwenda Yerusalemu kwa hao waliokuwa mitume kabla yangu, bali nalikwenda zangu Warabuni, kisha nikarudi tena Dameski. 18. Kisha baada ya miaka mitatu nalipanda kwenda Yerusalemu ili nionane na Kefa, nikakaa kwake siku 15, lakini sikumuona mtume mwingine ila Yakobo ndugu yake Bwana. Na hayo ninayowaandikia, angalieni mbele za Mungu, sisemi uongo. Baadaye nalikwenda pande za Shamu na Kilikia, lakini sikujulikana uso wangu na makanisa ya Uyahudi yaliyokuwa katika Kristo, ila wamesikia tu ya kwamba huyo aliyetuudhi hapo kwanza sasa anaihubiri imani ile aliyoiharibu zamani. Wakamtukuza Mungu kwa ajili yangu.
So in verse 15,
katika mstari wa 15,
Paul says that God called him through his grace.
Paulo anasema kwamba Mungu alimuita kwa neema yake.
Now, the call that Paul is talking about and the call that throughout the Bible that is spoken of, there are two calls of God.
Mwito ambao Paulo anazungumzia hapa na mwito ambao Biblia inazungumzia ni miito miwili ambayo Biblia inazungumzia.
And we're going to discuss both of them. One of those we'll discuss this morning, the other we'll discuss on Monday.
Na tutaweza kujifunza hizi miito zote. Leo hii tutajifunza mwito wa kwanza na Jumatatu tutakuwa tunajifunza mwito wa pili.
The first is known as the general call.
Ya kwanza inaitwa mwito wa kawaida.
That is, God through his word calls everyone, every human being, God calls them to repentance and faith in Jesus Christ.
Huu ni mwito wa kawaida kwa kila mtu ambao Mungu anaita watu watubu ndani ya Yesu Kristo.
So for instance, Acts chapter 17 verse 30.
Kwa mfano tukisoma Matendo ya Mitume katika mstari wa 13 mstari wa 30,
we read the times of ignorance God overlooked.
Tunapata ya kwamba zile nyakati za ujinga Mungu alikaa kana kwamba haoni.
But now he commands all people everywhere to repent.
Lakini sasa hivi anaamuru watu kila mahali waweze kutubu.
Matthew 11:28. Jesus says, "Come to me, all who labor and are heavy laden."
Yesu anasema ya kwamba njooni kwangu ninyi mlio na mizigo mizito.
And I will give you rest.
Nami nitawapaeni pumziko.
Again, the call is to all.
Huo mwito ni kwa watu wote.
Now I want to read a passage from Matthew.
Na sasa nataka nisome katika Mathayo.
Matthew chapter 22.
Mathayo 22
verse 1-14.
Kuanzia mstari wa kwanza hadi 14.
Jesus spoke to them again in parables, saying, "The kingdom of heaven may be compared to a king who gave a wedding feast for his son. And he sent out his slaves to call those who had been invited to the wedding feast, and they were unwilling to come. Again, he sent out other slaves, saying, 'Tell those who have been invited, Behold, I have prepared my dinner, my oxen and my fattened livestock are all butchered, and everything is ready. Come to the wedding feast. But they paid no attention and went their way, one to his own farm, another to his business. And the rest seized his slaves and mistreated them and killed them. But the king was enraged, and he sent his armies and destroyed those murderers and set their city on fire. Then he said to his slaves, "The wedding is ready, but those who were invited were not worthy. Go therefore to the main highways, and as many as you find there, invite to the wedding feast." Those slaves went out into the streets and gathered together all they found, both evil and good. And the wedding hall was filled with dinner guests. But when the king came in to look over the dinner guests, he saw a man there who was not dressed in wedding clothes. And he said to him, "Friend, how did you come in here without wedding clothes?" And the man was speechless. Then the king said to the servants, "Bind him hand and foot and throw him into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth, for many are called, but few are chosen."
Yesu akajibu akawaambia tena kwa midhali akisema, "Ufalme wa Mungu umefanana na mfalme mmoja aliyemfanyia mwanawe arusi. Akawatuma watumwa wake waite walio alikwa kuja arusini, nao wakakataa kuja. Akatuma tena watu kwa wengine akisema, akisema waambieni wale walio alikwa, tazameni nimeandaa karamu yangu, ng'ombe zangu na vinono vimekwisha kuchinjwa na vyote vimekuwa tayari, njooni harusini. Lakini hawakujali wakaenda zao, mmoja shambani kwake, mmoja kwenye biashara yake, nao waliosalia wakawakamata watumwa wake, wakawatenda jeuri na wakawaua. But yule mfalme akagadhabika, akafeleka majeshi yake, akawaangamiza wauaji wale, akawateketeza mji wao. Kisha akawaambia watumwa wake, "Arusi i tayari, lakini wale walioalikwa hawakustahili. Basi enendeni hata njia panda za barabara, na wote muwaonao waiteni arusini." Watumwa wale wakatoka wakaenda njia kuu, wakakusanya wote waliowaona, waovu kwa wema. Arusi ikajaa wageni. Lakini alipoingia yule mfalme ili kuwatazama wageni wake, akaona mle mtu mmoja asiyevaa vazi la arusi. Akamwambia, "Rafiki, uliingiaje humu nawe huna vazi la harusi?" Naye akatekewa. Mfalme akawaambia watumishi, "Mfungeni mikono na miguu, mchukueni mkamtupe katika giza la nje. Ndiko kutakuwako kilio na kuzaka meno, kwa maana waitwao ni wengi, bali wateule ni wachache."
Now the first part of this parable is speaking to the heirs of the kingdom who have rejected it, and the kingdom is now being offered to others.
Sasa sehemu ya kwanza ya ujumbe huu nasungumuzia kuhusu waridhio ufalme, lakini wamekataliwa katika huu ufalme.
Remember, the Messiah was promised to come through the nation of Israel. He was to be a Jew.
Kumbuka ya kwamba Masihi alikuwa ameahidiwa kukuja kwa Wayahudi, maana alikuwa Myahudi.
And it was Israel that had the scriptures.
Na ni Israeli waliokuwa na maandiko.
And they should have recognized the Messiah when he came.
Na walifaa wamtambue Masihi alipokuja.
But instead of recognizing the Messiah and receiving the Messiah, Israel rejected their Messiah.
Lakini badala ya kumpokea Masihi, Israeli walimkataa.
And the kingdom is now being offered to others.
Na sasa ufalme uko unapeanwa kwa wengine.
So God's servants now offer the gospel not only to Israel, but to all sorts of people everywhere.
Sasa watumishi wa Mungu hawapeani kwa watu wa Wayahudi pekee, lakini sasa injili inaendea watu wote.
All throughout Old Testament prophecy, God had foretold the coming of his kingdom.
Maana katika agano la kale lote Mungu alikuwa ametoa unabii akiahidi kukuja kwa ufalme wake.
And Christ came.
Na Kristo akaja.
And God was inviting Israel to celebrate the coming of the kingdom of God, which was made manifest in the coming of the Son of God, Jesus Christ.
Naye Mungu akawa anawaambia Waisraeli wawe tayari kusherekea ufalme wako unayokuja kupitia Kristo Yesu.
The kingdom of God came in the person of his Son Jesus.
Maana ufalme wa Mungu ulikuja katika mwanadamu Yesu Kristo.
But Israel paid no attention.
Lakini Israeli hawakusingatia.
And the kingdom of God is now offered to the rest of the world.
Na sasa ufalme wa Mungu ukapeanwa kwa ulimwengu wote.
But as we see in the rest of this parable that Jesus told,
na tunapoangalia maneno ya Yesu katika kitabu chenye tumesoma,
even though everyone who hears the gospel has been invited,
ijapo kila mtu ambaye anasikia injili amekaribishwa,
and even though many claim to be in the kingdom,
na hata wengine huwa wanadai kwamba wako katika ufalme,
only those who are clothed properly will enjoy the king's hospitality.
Wale ambao wamevaa vile wanavyostahili kuvaa ndio watakao furahia na kusherekea yale gharamu nzuri ya yule mfalme.
For us to be truly in the kingdom of God, we must be wearing the proper garment.
Ili tuwe katika ufalme wa Mungu vizuri, lazima tuvalie mavazi yanayostahili.
The parable we read speaks of the wedding garment. You have to be wearing proper clothes to attend a wedding feast.
Kifungu ambacho tumesoma kinazungumzia mavazi yanayostahili. Unastahili kuvaa mavazi yanayofaa hiyo karamu.
Now Jesus there is not literally telling us we have to wear the right clothes. What he is talking about is we must be wearing the righteousness of Jesus Christ.
Sasa hapa Yesu asungumzii kuhusu mavazi ya kawaida, chenye anasema ni kwamba tunafaa tuwe tumevalia haki ya Kristo.
Listen to what Revelation chapter 7 verse 14 says.
Sikia kile ambacho Ufunuo wa Yohana katika sura ya 7 mstari wa 14 inavyosema.
I said to him, "Sir, you know." And he said to me, "These are the ones coming out of the great tribulation. They have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb." Revelation chapter 7 verse 14.
Ufunuo wa Yohana sura ya 7 mstari wa 14 inasema hivi. Nikamwambia, "Bwana wangu, wajua wewe. Akaniambia, "Hao ndio wanaotoka katika dhiki ile iliyokuu. Nao wamefua mavazi yao na kuyafanya meupe katika damu ya mwanakondoo."
In Revelation, John has been given by God a vision of the wedding supper of the Lamb. That is this wedding feast that Jesus Christ has with his bride, that is the church, all those who believe upon him.
Katika ufunuo wa Yohana, Yohana anapata maono kuhusu ile karamu ya Yesu ya harusi ambayo anazungumzia kuhusu Kristo atakapokuwa narudi na akikutana na wanao amini.
And John has told they have washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. That is through the sacrifice that Jesus made by his blood on the cross.
Na Yohana anaandika akisema ya kwamba wameosha mavazi yao katika damu ya mwanakondoo. Hiyo ni damu ambayo Yesu aliyomwaga pale Kalvari.
2 Corinthians chapter 5 verse 21 says it this way.
Wa Korintho wa pili katika sura ya 5 mstari wa 21 unasema hivi.
For our sake he made him to be sin who knew no sin.
Kwa ajili yetu alimfanya kuwa dhambi yeye asiyejua dhambi.
So that in him we might become the righteousness of God.
Kwamba ili ndani mwake tufanyike haki ya Mungu.
You see, to enter the kingdom of heaven, we must be dressed properly.
Unaona ya kwamba katika ufalme wa Mungu ni lazima tuwe tumevalia sawa sawa.
And the, what we are to be wearing is righteousness.
Na chenye tunafaa kuwa tumevalia ni haki.
Now we can have no righteousness of our own. We sin. We know we sin every day.
Na hatuwezi tukawa na haki yetu sisi wenyewe maana tunatenda dhambi na tunajua hilo.
A sinner has no righteousness of his own.
Mtenda dhambi hana haki yake mwenyewe.
But God made Jesus to be sin.
Lakini Mungu akamfanya Kristo kuwa dhambi.
On our behalf.
Kwa niaba yetu.
So that in him, meaning by faith in him,
ili ndani mwake kumaanisha kwa kumwamini ndani yake,
we have the righteousness of God.
Tunapata haki yake Mungu.
It is a gift of God to give us righteousness that is not our own.
Ni kipawa cha Mungu kutupa haki ambayo si yetu.
Galatians 3:27 says this.
Wakalatia 3 mstari wa 27 inasema hivi.
For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ.
Jinsi mlivyobatizwa katika Kristo mumeweza kujivalia haki ya Kristo.
Those who have faith in the Messiah who came has the righteousness of that Messiah, and we have every right as a citizen of the kingdom of God.
Walio na imani ndani ya Masihi wana haki ya huyo Masihi, kwa hivyo wana kila haki ya ufalme wa Mungu.
The call, that gospel call, that invitation to enter the kingdom of God is for everyone.
Ule mwito, ule kukaribishwa katika ufalme wa Mungu ni kwa kila mmoja.
But not everyone comes.
Lakini sio kila mmoja atakuja.
And not everyone who says they belong actually belong.
Na sio kila mmoja anayesema kwamba ako katika ufalme wa Mungu kwamba pia kwamba wako katika ufalme wa Mungu.
Because unfortunately many try to enter the kingdom of God under their own invitation, not according to the invitation which God has given, that is by faith in Jesus Christ alone.
Bahati mbaya watu wengine wanajilazimisha kujiingiza katika ufalme wa Mungu kwa kupitia miito yao yenyewe, sio mwito wa Roho Mtakatifu.
Okay, so that's the best I can do to explain the general call in a short time. On Monday, we'll talk about the effectual call.
Kwa hivyo hivyo ndivyo naweza kuelezea kuhusu mwito wa jumla ama wa kawaida kwa siku ya leo, lakini katika mwito ambao ni wa kudhuru itakuwa ni Jumatatu.
Let's all stand. Our Heavenly Father, we give thanks to you this morning, Lord, that by your providential hand you have brought us to be together, that we have just had the privilege, the honor, the blessing to pray to you, Lord, to sing a song in worship to you and thanksgiving to you, not only singing to you, but singing your truths, and how we pray that you penetrate our heart with the truths we have sung. We thank you for the catechism that we are working through slowly, trying to memorize these wonderful truths that your scripture teaches. And Lord, we thank you for the time that we had to read passages from your revealed word to us, Lord. Every one of these things is a blessing unto our soul, and we give thanks to it, Lord. We thank you for your patience and your long suffering in our lives. We thank you for each of these children and teachers and administrators, and Lord, how we ask that you might give them eyes to see and ears to hear the truth according to your word and through the ministry of your Holy Spirit, how we pray that it might be true that not only are you calling them generally, but you're calling them effectually. Lord, how we pray, we ask that you draw each of these who hear my voice to yourself, Lord. How we pray that you've written their names in the Lamb's Book of Life. We pray that you make these truths come alive in them, that you take their hearts of stone and give them hearts of flesh, Lord. Cause them to be born again, if that be your will. And Lord, we trust you. How we pray that thy will be done here on earth as it is in heaven. And it's in Jesus' name we pray.
Amen. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above you, heavenly.
Have a great day.